It's a holiday.
Sawa sawa, Yesu yu wenzini stress ni za jana amo. Kila na mpita watu wamekusanyika, wakifurahia, wakigonga cheers. We only need somebody, somebody.